dajimsafi.com.
Sijachoka bado, bado ninazidi tupambana. Sijachoka bado, bado ninazidi tupambana. Sitokata tamaa, nasikia sauti ya Mungu kwa upole ndani yangu. Nasikia sauti ya Mungu kwa upole ndani yangu ikisema nami, usikate tamaa mwanangu, inuka songa mbele. Usikate tamaa mwanangu, inuka songa mbele. Nikasikia kutiwa nguvu, machozi kayafuta. Nikasikia kutiwa nguvu, machozi kayafuta. Ninaiona kesho yangu njema, ninaiona kesho yangu njema. Mama muuza genge,
bado napambana.
Wale wabeba zege,
bado napambana.
Boda boda mgundini,
bado napambana.
Wale wa migodini,
bado napambana.
Niko zangu kushambani,
bado napambana.
Mishe mishe za mjini,
bado napambana.
Kaka dada usilale, twendeni tukapambane. Mafanikio mbele yaja, mbele yaja. Mungu baba tatubaliki, baba mama twendeni, twendeni tukapambane. Mdogo mdogo kujikongoja, mbele kuna uzima. Napambana, napambana,
bado napambana.
Napambana, napambana,
bado napambana.
Napambana, napambana,
bado napambana.
Napambana, napambana,
bado napambana.
Namwamini Mungu nitafanikiwa. Amen.
Sijachoka bado, bado ninazidi tupambana. Sijachoka bado.